Na nikifika unajua masaa, nikirusha unapapa sana, nikitisha we harakisha, nikifika unajua masaa, nikirusha unapapa sana, nikitisha we harakisha, nikikuita utaitika, tusisumbuane juu hujafika, na waiter shot unapima nje ya moli zina bado zijashika. Oh, Becky with the good hair, okay, kabaya big bam bam, oh hey, tuko jing unacheza maloje, ukiwasha patia ule sanse, baby my lover, mapenzi undercover, na ye huwanda kama kuna another. Oh, jing tangu jana sitemi sitawacha, budget ndio blanda, so dishi kwa kibanda. Na nikifika unajua masaa, nikirusha unapapa sana, nikitisha we harakisha, nikifika unajua masaa, nikirusha unapapa sana, nikitisha we harakisha,
Nipendanga machali tu fulani ajangele, ukichapa bare jamo iko babole babole, zikishika utatizi na mangoma za jabidi na muuwa na mastingo. Andele andele boy child anadai nimpatie ka family kama kabi na mili, tutoi tu happily, missy dem wako settle my dream si reality, kula kitu hungry hungry,
my baby my lover, mapenzi undercover, na ye huwanda kama kuna another. Jing tangu jana sitemi sitawacha, budget ndio blanda, so dishi kwa kibanda. Na nikifika unajua masaa, nikirusha unapapa sana, nikitisha we harakisha, nikifika unajua masaa, nikirusha unapapa sana, nikitisha we harakisha,